Kodwa kufuneka usebenzise ukholo kuThixo ukuze uyenze isebenze. Yabona ke unovuko ololwakho ngaphakathi kuwe. Uvuko lwakho lulele ngaphakathi kwakho, kumoya wakho. Ngoku uyazi xa wafayo emnqamlezweni uYesu, umphefumlo wakhe wehlela esihogweni, waza washumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni, engazange iguquke ekuzeni kade komsindo ngeentsuku zikaNowa. Umzimba wakhe waya engcwabeni, kodwa phambi kokuba afe, wawunikela umoya wakhe ezandleni zikaThixo, ezandleni zakho ndinikela umoya wam. Ke uyabona, umoya wakhe waya kuThixo, umphefumlo wakhe waya esihogweni, umzimba wakhe waya engcwabeni. Ngoku, laa moya wawukuye yayingumoya kaThixo. Laa moya, kumaxesha amandulo nangeendlela ezahlukeneyo, wathambisa abaprofeti ukuzisa umyalezo ebantwini kwimihla yokugqibela ngoKristu, kwaye ngoku kule mihla apha ngevangeli. Ngoku xa sisamkela uKristu entliziyweni yethu, nako konke esinesidingo sako, nabo ubomi obungunaphakade. Ngoku uKristu ubengenakubuya eze kude kube kuzaliseke iintsuku ezintathu, ngokuba umoya wakhe wawusemva kwekhuselo njengesivalo ngolu hlobo, ukuze angabi nakuwelela ngapha yakho esasivalo, ngokuba oko yayililizwi elithethweyo likaThixo lokokuba wayefanele alale engcwabeni iintsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngoku akanakubuya eze zide zibe ziphelile ezaa ntsuku zintathu nobusuku obuthathu. Emva koko, xa iintsuku ezintathu nobusuku buphelile, umoya wakhe wakhululwa waya ngqo emphefumlweni wakhe, waza umphefumlo wakhe wabuya wazokuchola umzimba, waze wazalisekisa oko akutshiloyo: ndinamandla okukubeka phantsi ubomi bam, ndinamandla wokubuthabatha kwakhona, ndinamandla. Ngoku ngamnye kuni unamandla ngendlela enye, ngokuba ningoonyana neentombi zikaThixo, kwaye kwalaa moya okuni ngale ntsasa, umoya oyingcwele okuni ngale ntsasa, laa moya oyingcwele mnye uya kunivusa. Ke ninamandla wokuzivusa. Xa usifa, umoya wakho uya kuya kwikwi phantsi kwesibingelelo sikaThixo, hayi kanye ngqo ebukhoneni bukaThixo. Ngoku umoya wakho uya kuya kuThixo, kodwa akunakubuyela emva. Khumbula eBhayibhileni ithi umoya imiphefumlo phantsi kwesibingelelo ilila, Nkosi, kode kube nini, kodwa kube nini, kwaye ayinakubuyela emva zide izibhalo zizaliseke, kwaye njengoKristu engenakubuyela emva de izibhalo zizaliseke. Emva koko, emva kwayo konke obekwenziwe, konke ukuva ubunzima kugqithile, kwaye abazalwane bave ubunzima bezinto ezikwanye, okanye sive ubunzima njengoko beve ubunzima, nanjalo njalo. Ngoko ngalamhla uyakwazi ngqo apho ungcwatyelwe khona. Umoya wakho uya kukhululwa usuka kuThixo, kwaye uya kuza emphefumlweni. Ngoku umphefumlo yilaa ndawo kuwe eyaziyo neqondayo ubukrelekrele bakho. Uyakhumbula umbono endaba nawo kungekudala kakhulu, okanye uguqulelo oluncinci, ndaya kulaa ndawo ndabona abo bantu. Ngoku umoya wakho uya kubuyela emva kulaa mzimba, kwaye oliya hlobo lomzimba umphefumlo ongumzimba ongadingeki ukuba utye, nanjalo njalo. Ukuba lo mnquba wasemhlabeni uthe uchithwe, sinomnye osele ulindile, umzimba wezulu. Kwaye ngala moya kunye nalaa mphefumlo kunye nomzimba wezulu, uya kuvusa kwakhona lo mzimba wenyama ukwenzela leya inkulu imileniyam. Yabona, unamandla kuwe ngoku wokwenza oko ngoku. Kodwa laa mandla onawo kuwe ngoku angenza ihlabathi elitsha. UThixo akanazo ezincinci ezityhafileyo indawo nezinkulu ezinobunzima indawo ezinamandla. Okona kuchukumisa kuncinci kukaThixo kokungamandla akugqibeleleyo. Yabona, okona kuchukumisa kuncinci kukaThixo. Ke niyazi, ke ndizama ukunifikisa kukholo ngoku. Niyazi ukuba into ethile yenzekile kuni njengomKristu. Niyazi, beniqhele ukukhwela nihle apha ebumdakeni kunye nabo bonke ubumdaka nesono nokunxila nokungcakaza, nezinto zehlabathi. Ke kwamsinya ekubeni nikholiwe ukuba uKristu uzixolele izono zenu, nivukile naba ngaphezulu kwezo zinto. Ngoku nikhwele phezulu apha, yabona, ngaphezu kwakho konke, ngoba ngokuba uyakholwa ukuba ungumKristu. Ngoko xa wamkele uKristu nomoya oyingcwele uze kuwe, emva koko uba nokholwa kumoya oyingcwele. Oko kukunika amandla wokukhwela ngaphezulu kolwahlobo lobomi besono. Kuhle, ngoku kuphela kwento ofanele uyenze ukukhwela phezulu kwimpiliso. Nje yiba nolungaphezulu ukholo, nje lutyhalele ngaphandle, yabona, nantsoke. Ngoko uyakula kwaye akungomKristu, yiba ngumKristu kanye ngoku ukuze la amandla empiliso abe nokuza kuwe ngokuba ngumKristu. Kwaye oko uya kunika ukholo lokukhwela ngaphezu kwesono, iya kunika ukholo nayo yonke into nesidingo sayo kolu hambo. Ikuwe ngqo ngoku, kwaye kuphela kwento ofanele uyenze kukuba nokholo kuThixo, oko kutyhalela ezaa zinto zilungileyo ziphume kuwe, ezikuwe, ngomoya oyingcwele. Niyaqonda ukucacileyo ngoku, niyayifumana? Ndiyakholwa uBilly undixelele, Phezolo, undibizile waze wathi, ngena ngale ntsasa, ingakumbi ngomntu omnye ozileyo, ecinga ukuba sineenkonzo kule veki yaloo matywina asixhenxe. Kwaye bazise umntwana ogulayo, ndiyakholwa. Kwaye ukuba ulapha ngoku, Hlekazi, khumbula akuna ukholo lwakho kuya kufuneka luhambele laa mntwana ukuba yimveko encinci yomntwana. Kodwa ngoku mandithabathe esinye isibhalo ukuba konke kulungile nje ithutyana. Khumbula nje ngoku kwivangeli sifunde ngapha yakho esahluko seshumi nesithandathu, ndiyakholwa, yezenzo, apho ukuba uPaulos noSilasi babe sesiseleni ngobunye ubusuku kwaye babe bethiwe ngokuba bakhupha umoya wedimoni kwintombi engumvumisi, kwaye yona abaphathi bayo baba nomsindo ngaloo nto, bababetha babafaka kwezingaphakathi izisele. Kwaye xa bakwenzayo oko ngelixa uPaulos noSilas babethandaza, kwaye uThixo wathumela unyikimo mhlaba washukumisa ijele, idindala lasePhilippi ekubeni lingumphathi khulu, nto leyo ukuphulukana namabanjwa akhe kwakufanele bebubomi bakhe obufanele buhlawule ngenxa yamabanjwa. Wakhupha ikrele lakhe kwaye wayeza kuzibulala xa uPaulos wagidimela ngaphambili wathi, ungazenzakalisi, sikhona sonke. Kwaye lo mphathi khulu wathi ingcingane ababe nayo malunga noPaulos kunye nabo usenokuba bacula imihlabelelo, usenokuba bangqina okanye benza into ethile, kodwa nokuba yayiyintoni bazi ukuba yayingamadoda angcwele. Bazi ukuba kwakukho into eyahlukileyo malunga nala madoda, ngokuba kwamsinya wabuza, yintoni endifanele ndiyenze ukuze ndisindiswe? Yintoni endifanele ndiyenze ukuze ndisindiswe? Ngoko uPaulos wathi, kholwa kwiNkosi uYesu Kristu, kwaye wena nendlu yakho nosindiswa. Kuhle, ngoku ukuba ukukholelwa kwiNkosi uYesu Kristu, oko akuthethi ukuba usindiso lwayo lwaluya kusindisa indlu yayo, kodwa ukuba inokholo olwaneleyo kuThixo ngosindiso lwayo, inganalo olukwalunye ukholo ngendlu yayo, kwaye indlu yayo kuya kufuneka ingene ngaphakathi, yabona, into ekwanye eyenziwa nguYobi, njengoko benditshilo ngobunye ubusuku ezantsi eGeorgia emhlanganweni, ndathi uYobi wathi, ngoku andazi ukuba abantwana bambonile, kodwa kungathini ukuba abonile. Kwaye uYobi wayenento enye yokwenza yokuba lilungisa, oko kwakukuko ukunikela ngedini elitshisiweyo. Wathi wayeya kunikela idini elitshisiweyo ukuba abantwana bakhe banile, ngoko babeya kuxolelwa isono sabo, kwaye yayinto elungileyo utata wayenza. Lowo utata ucinga ngokulungileyo. Sidinga abaninzi abalolo hlobo ootata namhlanje, kwaye uYobi wanikela ngedini elitshisiweyo, oko kwakuphambi kokwenzeka kwentlekele yakhe. Kodwa xa abantwana bakhe babulawa bonke, neegusha zakhe zonke zatshatyalaliswa, nako konke awayenako kwathatyathwa, wayehleli esidulini sothuthu emva kwendlu yakhe ezikrwempa ngentwana yompha. Ingaba uqwalasele emva kweentsuku zentlekele yakhe xa uThixo waqalisa ukumbuyisela kwakhona apho wayeneshumi lamawaka enkomo nanjalo njalo, wambuyiselwa ngokuphindiweyo, waphindaphinda iigusha zakhe, waphindaphinda into yonke. Kodwa ingaba uqwalasele Waye uThixo wamnika uYobhi kananjalo abantwana bakhe abasixhenxe. Ingaba wakhe wacinga ukuba babephi, elaa dini litshisiweyo labamela, basindiswa eluzukwini, belindele yena eze. Ukunye nabo namhlanje, wena nendlu yakho niyakusindiswa, yabona. Ngoku, uYobhi wayenento enye yokwenza ukuba lilungisa, ukunikela ngedini elitshisiweyo. Unento enye yokwenza ukuba ube lilungisa, oko kukuthi, yiba nokholo kuThixo. Kuba ngokholo usindisiwe, ngokholo uphilisiwe, ngokholo ufumana yonke into onayo, yabona. Kungokholo lokuba uyayikholwa, ngoku kholelwa kwiNkosi uYesu Kristu, kwaye wena nendlu yakho niyakusindiswa. Ngoku mhlekazi, ukuba unosana apha lokuthandazela, kholwa ngokwakho. Ndilapha ukuze ndibeke ukholo lwam kunye nolwakho, kwaye siyakukholelwa kunye. Okukuba uThixo uyakuliphilisa olaswana. Uyabona, sinawo kuthi amandla okwenza okuya. Unawo kuwe amandla okuyenza. Wonke umKristu unawo amandla okuyenza. Kodwa ngoku, ukuba nje sinoku, la amandla alawulwa ngumthetho. Njengoko ndasoloko ndisitsho, injengodonso lomhlaba lulawula amanzi, kuba kungumthetho. Udonso lomhlaba lulawula amanzi. Ilanga lilawulwa okanye umhlaba, ukujika komhlaba. Akuna kulenza ilanga lenze nje nani into uze uthi yakholwa ndifuna ukulala ithutyana yimayure alisokuze liyenze loo nto yabona ngokuba kukho umthetho ukuba uyakusebenza ngokwalaa mthetho ulungile ngoko yonke into iyakulunga ukuba uyakuya ebhedini ngexesha ungavuka ngexesha kwaye ukuba njengoko sineLake Superior iLake Ontario iLake Huron kunye nazo zonke ezo Great Lakes phezulu apha sinamashumi amawaka aphindwe ngamawaka emihlaba phaya eNevada naseCalifornia naseArizona naseNew Mexico etshayo ngenxa yalamanzi omhlaba oya kuvelisa nayiphi into ungondla ihlabathi lonke phandle phaya ukuba unganala manzi kuphela aphezulu apho ezantsi phaya kwaye ayikuyikhathaza laa nto ngokuba inikwa ngumthombo nje kwamsinya ephuma ayenyuka kwakhona abe semgcini kuba udonso lomhlaba lowagcina phaya kulungile ngoku ukuba ungasebenza ngokomthetho wodonso lomhlaba ungathatha zonke ezi Great Lakes unkcenkceshele elaa lizwe lonke phandle phaya wondle ihlabathi lonke akukho mntu uya kulawa kodwa akunakuhlala apha uthi ehe ndiyayibona okuqinisekileyo kufuneka uhambe uyokuyenza kulungile leyo yindlela enye eyiyo ngomthetho kaThixo umthetho kaThixo lukholo kwaye sinokholo apha ngale ntsasa lokuphilisa nakuphi ukugula lokwenza nantoni kodwa lulawulwa ngumthetho kwaye laa mthetho lukholo umthetho kaThixo lukholo uYesu wathi nantoni enithi niyinqwenele xa nithandaza ukuba ningakholo nikwamkele ningakuzuza nantso ke ke lukholo oluyilawulayo kwaye ukholo lunikwe thina njengoko siludinga ngoko kufanele si uThixo wabela abanye bethu ukholo oluthile abanye olunye ukholo asingomandla athile angaphezu kwendalo onawo ngokuba xa usiba ngumKristu sele unawo amandla kodwa usilela ukholo ukusebenzisa la mandla ke ngoku ngale ntsasa xa usiza kuthandazelwa khumbula iBhayibhile ikutshilo oku yinyaniso uYakobi 5:14 ukuba kukho nabani phakathi kwenu ogulayo ngababize amadoda amakhulu ebandla ngababathambise ngeoli bathandaze phezu kwabo umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo kwaye uThixo eya kumvusa sisithembiso ukuba niyakusikholwa ngoko ke yabona impiliso yabelwe umntu ngamnye kwakungemihla kaYesu waseNazarete wayengenakuphilisa abantu ngokuchasene nokholo lwabo wathi ndinako ukuba uyakholwa ukuba uyakholwa ukuba ndiyakwazi ukuyenza oko ndingayenza ukuba ungayikholelwa ke abanye abantu abalahlela amandla empiliso kwabanye abavangeli asikuko oko amandla empiliso akuwe babeka nje inqwelo phambi kwehashe umvangeli akanamandla okuphilisa umoya oyingcwele onamandla okuphilisa kwaye unomoya oyingcwele lowo ngumthi omncinci onguwo kwaye zonke izinto ozidingayo zikuwe ke ngoko ke uqalisa nje ukusela kwisithembiso sikaThixo usithi yinyaniso uThixo uthe uya kundiphilisa ngemivumbo yakhe endiphilisiwe nantsoko uyakwazi okwenzayo uqalisa ukutyala uphume impiliso kuko konke yabona uzemva koko abanye babe nokubona onako ngoku yintoni ukholo kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo ukweyiseka zizinto ezingabonwayo ndingamilisa laa mthi mncinci phandle andiwaboni ama-apile kodwa angaphakathi phaya laa mthi mncinci uyazi phaya ke uqalisa nje ukusela utyhale utyhale kuba uyazi kungaphakathi kum ndiyakuwakhupha ethubeni ndinike ixeshana ndigcine nje ixeshana uyaqhubeka nje usela ehe ndiyazi ama-apile akum ndiyakuwakhupha emva kwethuba kwaye into yokuqala oyaziyo naku esiza naku kusize ama-apile ngokuba uye wakholelwa ukuba akuye kwaye ukuba uyakholelwa ukuba amandla kamoya oyingcwele angaphakathi kuwe ukuze akuphilise nako ke qhubeka nje utyhale uyabona unokholo akunakubona iziphumo kwangoku akuziboni ngoku uyabona uyakobi wangqinela uAbraham ngemisebenzi yakhe uPaulus wangqinela uAbraham ngokholo lwakhe singathini ke ngoko phakathi kwaba babini uAbraham wayethetha koko thetha uPaulus wayethetha koko uThixo wakubonayo kuAbraham kwaye uYakobi wayethetha koko abantu bakubonayo kuAbraham yabona ngoko yabona ngoko ke uThixo wakwazi oko phambi kokuba usana luze ukuba uAbraham waye enokholo kwaye uAbraham wakubonisa oko kuThixo ngokuphila ngathi yena okokuba usana laluza kuza ngexesha yena wayengenakuzala wayengenabantwana isibeleko somfazi wakhe sasifile kwaye wayengenakuzala kodwa noko wayazi ndaweni ithile phaya kwakukho umntwana uyabona waqhubeka esela isithembiso oyame kwelikathixo elikhulu elshaddayi ibele oyame phaya esela esazi ukuba uthixo uya kumnika lona wazi ukuba yayisisithembiso kwaye kwafuneka asenze kwaye singabantwana bakaAbraham ke masoyame kwisithembiso sikaThixo sibambelele phaya sisazi ukuba uThixo uya kusenza utshilo njalo niyayikholelwa ngoku ngoku mabathi abagulayo benze umdangabo kwelinye lamacala okanye elinye abafuna ukuthandazela kwaye ukuba sifumana umdala apha aze athambise bona ngeoli ndiyakuthandaza phezu kwabo kwaye siyakukholwa ukuba uThixo uyakwenza wonke ubani wabo aphile ukuba ningakholwa thedi uphi yisa kweli cala langasekunene oko kulungile kwaye ndifuna udlale ukholwa kuphela kwaye ngelixa besezayo masithobise nje iintloko zethu isihlwele sonke kwaye masibe semthandazweni ngaba bantu abazayo bawethu wasezulwini sisiza kuwe ngale ntsasa egameni likaYesu Kristu aba abahluphekileyo olugulayo oluva ubunzima uluntu elikule imbi kakhulu eyintlekele imeko ndiyakholwa wena Nkosi ndiyazi ukuba amazwi akho anyanisile anyanise ngenene akanakusilela ngokuba alelikathixo elingunaphakade nelamaphakade ilizwi angamandla onke njengoko enjalo uthixo ngokuba ayinxalenye yabo ekuqalekeni ebekhona ulizwi kwaye ulizwi ebekunye nothixo kwaye ulizwi wayenguthixo waza ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu ngoku siyakukholelwa oko Nkosi ngeentliziyo zethu zonke ngomphefumlo wethu wonke ngako konke okungaphakathi kwethu siyakukholelwa kwaye ndizamile yilula indlela yobuntwana ukuyizisa ebantwini ukuze babe nokuqonda nokwazi ukuba amandla kaThixo alele ngaphakathi kubo ukuba nje bangaba nokholo lwabo kwaye balandele imiyalelo kaThixo leyo yindlela abasindiswa ngayo beza baze baguquka kwizono zabo kwaye babhaptizelwa egameni likaYesu Kristu ngokwale Bhayibhile izenzo zesibini kwaze emva koko uPetros watsho ukuba niyakwamkela isipho sikamoya oyingcwele kwaye nanku usiza kanye ngqo ngokuba ilizwi likaThixo libonakalisiwe kulungile ngoku into ekwanye bawo siyazi yinyaniso xa sithandisa abagulayo ngeoli sithandaze phezu kwabo umthandazo wokholo uya kusindisa ogulayo uThixo uya kubavusa Thixo wangangamnye angashiya esi siguqo ekungqongeni le ndawo ngale ntsasa evuya kakhulu kwaye egcobile ekwazini ukuba uThixo ubaphilisile hamba uphile kuba sibanikela kuwe ngoku egameni lika Yesu Kristu. Wanga ngamnye angaphilisi abambe umbono oko kuwuthethayo. Njengo-Abraham wabiza ezo zinto ezingekhoyo njengokungathi zikho, akukhathaliseki nokuba zithini iziphumo, oko akunanto yakwenza nokholo. Iziphumo aziyonto ukholo sele luyibambile, kwaye ukholo kukukholosa ngezinto ezithenjiweyo ukweyiseka zizinto ezingabonwayo. Thixo, yanga ingazika nzulu ezintliziyweni zabo kuba bayakudinga wena. Ndihamba njengesicaka sakho esithobekileyo ukuza kuma apha kunye nezinye izicaka, kwaye ndithandaza ukuba uThixo abeke ezintliziyweni zethu ngenxa yaba bantu bagulayo. Sikucela egameni likaYesu. Amen. Umntu othile uthe umzalwane u-Esl Bila ebesesakhiweni, kwaye ndiyakholwa kukho omnye umlungiseleli apha okhokheleyo emthandazweni. Ngale ntsasa singathanda ukucela bonke abalungiseleli apha nantoni abayiyo ukubani ngenyuka apha nime ningqonge esi siguqo kunye nathi nje ithutyana elincinci. Ncedani bazalwane. Kwaye amadoda, zalwane uBen, enkosi, yiza unyuke uze ume khona apha ekungqongeni isiguqo apha ukuze sibe nokuthandaza kunye naba bantu sibeke izandla kubo. Ngoku njengoko bedlala ingoma kwaye abalungiseleli bethatha indawo yabo apha ukuze thina ngamnye singabeka izandla phezu kwabagulayo, masibone ukuhla ukuza ezantsi ngentaba ngaphaya. Ndibona indoda isiza. Yayingahlukanga kwamanye amadoda, yayiyindoda nje eqhelekileyo, uhlobo lomzimba omncinci, uhlobo olucekeceke. Njengoko simbona yena ejonga amehlo akhe ezantsi phezu kumboniso usenzeka ezantsi entlandeni, yayingababhostile bakhe babe nenkwenkwe ezantsi phaya eyayinesasathuthwane, kwaye kungekho mathandabuzo kuphela koko babekutsho yiphilise Nkosi, yiphilise. Kodwa uyabona nje ukutsho yiphilise Nkosi, yiphilise akusayi kuyenza oko nje, akusokuze kuyenza. Ufanele kubekho into ethile emva koko, yiphilise Nkosi, yiphilise. Uyabona, kwaye ukuba ndingakwenza ukholwe oko, kwaye ukholwe oko ngentliziyo yakho yonke, uza kuphiliswa. Ukuba ndikwenza ubone ngenene umbono. Ngoku jonga abo bafundi beme phaya, mhlawumbi bemdlikihle, mhlawumbi betyhala ngamandla. Ikholwe mzalwane, ikholwe, haleluya, ikholwe, yiphilise Nkosi, yiphilise. Kodwa idimoni lahlala kanye phaya ngokuba lalingenakufumana kholo laneleyo phaya lokulenza limke. Kodwa naku kuza lowo ezantsi ekunqumleni induli kamsinya, elaa dimoni liqonda kwakohlukile kancinci kwamanye amadoda. Yabona ngoku olo luhlobo lwamadoda esifuna abe phaya njengenkosi yethu uYesu. Ehe, sukuza nje ukwenza isigqezu, kodwa yiza, thanda uThixo wethu, yazi ukuba siyalela, sihambe siyokwenza oku, lona umyalelo wethu. Ngoko xa wenyukayo waya kutata, ndicinga apha kulapho le ngoma yabhalwa khona, yaqanjwa ngelizwi, wathi, Nkosi, yiba nenceba phezu konyana wam, kuba ngamaxesha ahlukeneyo uhlutshwa lidimoni, wathi, limlahla emlilweni, kwaye limngcungcuthekise nanjalo njalo. Wathi, ndimzise kubafundi bakho, kodwa ababanga nakho ukumphilisa. Kodwa ndicinge, wathi, ndinakho ukuba uyakukholwa. Ngoku ndinawo amandla ngaphakathi kwam, wathi, okuyenza ukuba ungakukholwa oko. Ingaba uThixo angayeka abantu ababotshwe ngumhlaza abahleli apha ngale ntsasa ababebotshiwe bebopheke ebhedini ngumhlaza nomhlaza wegazi, ukugula, ukuxhwaleka? Ingaba uThixo uya kubaphilisa aze akugqithe? Ayinjalo, hayi. Yabona ngoku akasileli, ndinganako ukuba uyakholwa. Yintoni awayithethayo?
Kuba zonke izinto zinokwenzeka kholwa kuphela.
Ngoku umzalwane uTyler nyuka uze.
Ngokukholwa nje kuphela kholwa kuphela.
Ngoku njengoko ndithandaza, ndifuna nibeke izandla phezu kwabantu nantoni abayidingayo, ize nihle kanye ngomnca. Zalwane uNeville, bathambise ngeoli. Kwaye abazalwane, ndifuna wonke ubani esihlweleni, ngeentloko zenu ziqududiwe ngoku, wonke ubani esemthandazweni nzulu.
Kuphela.
Nkosi, yiba nenceba, ndiyathandaza, kwaye uphilise aba bantu. Ngegama likaYesu Kristu. Amen. Egameni likaYesu waseNazaretha. Abaninzi kakhulu emgceni ndibajongile ukubona intshukumo yabo indlela ababebiyiyo. Ndibona indlela abaya kwenza ngayo ngokwenzekayo. Yabona, kukho into enjalo ekukwenzeka. Baphakamile beza ngaphambili. Enye into yindlela abenza ngayo ngokwenzeka abakwenzileyo. Emveni kokuba beze endaweni ukuba bakholwe ukuba xa bethandazelwe baya kuphilisa. Emva koko jonga ukwenza ngokwenza kwabo. Ngoku umalusi wethu unomyalezo omhle wethu uqinisekile ngale ntsasa. Into enye endingathanda ukuyichaphazela kumzuzu nje yayiyintombi yomkatolika imi phaya ngasesiguqweni kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo yayisendlini yam yona nomyeni wayo. Kwaye ndimazile umyeni wayo okwethutyana kwaye kwakukho into ethile malunga nethuba sasihleli kudliwano ndlebe lwakucala. Kulapho saba nombono. Kulapho saba ndandiqhele ukuba nawo apha ebandleni kodwa uthathe nje intsasa nanjalo njalo. Kwaye ke wawulapho andizange nditsho kwanto ngokuba yena ekubeni eyintombi enye into okoko yakhuliselwa kwibandla lobukatolika nanjalo njalo. Kodwa yaya kuthethelela umama wayo kwaye ngela xesha ndabona umbono kamama wayo. Ndayixelela intoni ingxaki kamama wayo kwaye ndamchaza ngendlela umama wayo wakhangeleka ngayo. Kakade yayingumgwebi woko ekubeni yinyani okanye hayi. Andizange ndimbone umama wayo ebomini bam, iyayazi loo nto. Kwaye intombi ngale ntsasa yeza esiguqweni yema ukwenza intlambululo nokwamkela uKristu njengomsindisi wakhe. Yakwenza oko esiguqweni ngale ntsasa. Umzalwane uNevin engazi wamthambisa ngeoli usebenza njani njani uThixo. Wamthambisa ngeoli ukwenzela ukugula kodwa qaphela intshukumo kamoya oyingcwele ngoku ekubeni ethanjisiwe eneneni engaguli kodwa wathanjiswa. Yabona yenza njani yonke into isebenze kakuhle yema njengomKristu ngoku emveni kokuba eye waba koko sikukholelwayo ukuba ngumKristu. Ngoku yathi ungathandazela umama wam uyagula nguye lowo. Ke intambiso yeoli yayiqatyiwe kwangethuba ndacinga ukunjani ukulungelelana okokuba yabona umntu esandula kusindiswa. UKristu wamela thina sonke, umela bonke kwaye wamsinya le ntombi isiba ngumKristu emva koko ifuna ukumela omnye umntu nayo. Ibonisa ukuba umoya kaKristu uza ngaphakathi kwethu xa sisindisiwe ngenene. Ngoku oko kulunge ngenene, ndikuncoma kakhulu oko laa moya wobuKristu ulungileyo wokukholwa. Ngoku khumbulani nje ngoku kweli nenekazi lincinci lilapha ndaweni ithile nakwelinye lomkatolika inenekazi elizileyo kwaye ndingathanda ukutsho la mazwi nje phambi kokuba ndinikele inkonzo kumlungiseleli wethu. Yabona yile ngoku ibandla lobukatolika lalifana neli bandla ngaxesha lithile. Ukuba uya kubuyela emva uze ufunde iBhayibhile esiyikholelwayo kwaye uyazi ukuba ibandla lobukatolika yayilibandla lokuqala, leyo inyaniso. Kodwa laphuma le mka kwimfundiso zalo. Lena yayiyimfundiso yebandla lobukatolika kodwa yabona banezingamakhulu amathandathu anento ezinye iincwadi abathi oopope nanjalo njalo bazibhala zona ezo zingcwele kubo njengale Bhayibhile. Ke yabona yintoni le nto? Anikatshintshi oko nikwenzileyo, niye nje naguquka. Yabona ngoku ukuba nithatha kakade yaqikelela mhlawumbi abanye benu bona ababini ngale ntsasa ingabafazi kusenokwenzeka kukho amadoda angamakatolika ahleli apha. Ukuba uya kubuyela emva embalini yebandla, ukuba ungabuza umpristi wakho izenzo zabapostile eBhayibhileni apha, ingaba leyo yayiyindlela yoku, ingaba leyo yayingamakatolika ngaphambili ebeya kuthi ewe, kwaye oko yinyaniso babe ngabo. Ngoku bona jonga hlobo luni lwenkolo ababe nalo. Babehlangana kwincinci edelekileyo indawo, zange bathi oh ah Maria okanye oh bawo wethu, eso sisithethe secawe. Babesithini? Babedumisa uThixo, babekhwaza bekhala. Jonga apha kwizenzo zesibini xa ongcwele umpostile uPetros noYakobi noYohane nabo bonke behlangene, iBhayibhile ithe bathetha ngeelwimi kwaye bakhwaza nkqu nokwenza bezaliswe kakhulu ngumoya bade benza ngathi banxilile. Kwaye de ihlabathi elingaphandle labuza ingaba abanxilanga bonke na aba. Kwaye ngoko uPetros umpostile ongcwele, ungcwele uPetros. Xa wamayo waze wathi, madoda, nani bazalwana, la madoda awanxilanga, kodwa azaliswe ngumoya. Njengoko iBhayibhile itshilo, ayenjalo. Ngoku, elo yayilibandla lobuKatolika langaphambili ngokwemfundiso yabo. Ngoku, uyabona, emva kwamalunga namakhulu amabini eminyaka, izikhakhamela zaqalisa ukungena ebandleni. Ngoko zenza ntoni? Zenza owokuqala wabo umbutho eNicene Council ngo-AD 606. Benza eyabo xa iNicene Council yabakho eNicaea, eRoma, baqalisa ukufumana bonke abahlonitshwa baze babumba nje ibandla, benza icawa. Emva koko yaqhekeka amatyeli amane okanye amahlanu, bemka besuka kokuya ukuya kubhishophu, ukusuka kubhishophu ukuya kwipope, kwaye ukusuka kokuya nako kusizwa ubuGrike besithethe nezinye ezahlukileyo, yabaqhekeka nje. Ukuza koko ukubonayo namhlanje ikuhlobo nje lonke lokuqhekeka. Kodwa esizama ukwenza mhlobo wam wobuKatolika, yabona, singamaKatolika nathi singawanga phambili amaKatolika okuqala, kwaye ibandla abasibiza ngalo ngoku ngamaxa amaninzi sibizwa ngokuba singamaPentekoste ngokuba sikholelwa kwintsikelelo yobuPentekoste. Kulapho ibandla lobuKatolika lenziwa umbutho, kwaye emibuthweni yenu yobuPentekoste namhlanje ukuba eli hlabathi lingema amakhulu amahlanu eminyaka okutshana, lo mbutho wobuPentekoste uya kuba ngongqingqwa kakhulu kunebandla leKatolika yaseRoma linjalo namhlanje. Ibhekela nje phaya kude indlela enye, kwaye xa bezenza umbutho benza indawo yokunwaba kuyo, baze emva koko babe indawo yokonwaba nje namalungu nemiphefumlo engaguqukanga. Kwabam abalungileyo abathandekayo abazalwane noodade kuni nonke, njengesicaka sikaThixo andizange ndikutsho oku ngaphambili ehlabathini kweli bandla, andizange ndikutsho, kodwa njengomprofeti weNkosi ndithi kuni, oku kukukhanya, hambani kuko.